wange sikisuubira kulinya step 1 to step 2.
Kampate.